goma ka supplier ni namba supplier.com
kutoka alo bali black unapenda pa pam pam pa ni pe 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 unapenda pa pam pam pa utatoa pe 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 usipende bure bure Ponza moyo to ponza una penda me changazi ngazi utawawa utawawa mure utawawa na kama nataka kukupata kupapunguza pupa kichupa situ petoni utamu nakuja nakata nakuja nakata dunia tam dunia chum dunia tam dunia chum dunia tam dunia chum dunia tam dunia chum Ila zandani ana umeme Ananukia uturiri Pesa na zozo nyingi aswa Ila zandani ana umeme Uwe aso mpenda kaja Itakiriku Itakibajaji Amisheni virago Nakama nataka kukubata kupapunguza pupa Kichupa situ petoni Utamu nakuja nakata nakuja nakata